Tubiko yebio twagala change tubako yabo abadibese mubagamba abo twabako wadda mubagamba abo tubalinze nate mubagambe wetulonda tusaba mutuyambe we mutukeyo muda mubyamwe ne mutwera birafa balonze atenga twayiwaho mubiri kulwamwe ebitulumeno mubituseyo mubagambe wetulonda tusaba mutuyambe we mutukeyo muda mubyamwe ne mutwera birafa balonze atenga twayiwaho mubiri kulwamwe ebitulumeno mubituseyo tubesigane tubawamu nga tulinde binabafamu mutulazeko muli bakyamu mwagala kuguza mbuto zamwe abalonzi fenga tutawa malwaliro masomero gatawa tubakoyemwe muli bakusa mulimba balala mubasa omunaku ensite gwe basenda bakaba tewali ayamba mubagambe wetulonda tusaba mutuyambe we mutukeyo muda mubyamwe ne mutwera birafa balonze atenga twayiwaho mubiri kulwamwe ebitulumeno mubituseyo mubagambe wetulonda tusaba mutuyambe we mutukeyo muda mubyamwe ne mutwera birafa balonze atenga twayiwaho mubiri kulwamwe ebitulumeno mubituseyo we mujja mutumalira obudde ne tubalonda ne mulumba bye musubiza temubikola ne ku bukiiko temutesa muba mukwebaka ffe tulinda ebidubo byaffe tebituuka kugamba kawoya nakuyamba si byakasente bakunyigidde eyo nsi yo gyobera otunze ebiyitirira binyiga nze naawe mubagambe wetulonda tusaba mutuyambe we mutukeyo muda mubyamwe ne mutwera birafa balonze atenga twayiwaho mubiri kulwamwe ebitulumeno mubituseyo mubagambe wetulonda tusaba mutuyambe we mutukeyo muda mubyamwe ne mutwera birafa balonze atenga twayiwaho mubiri kulwamwe ebitulumeno mubituseyo tubikoyebio twagala change tubakoyabo ababbi besente mubagamba abo twabako wadda mubagamba abo tubalinze nate